re le lekoko la Democratic Alliance mo Mahikeng morago go tlhatlhela kgetse ya boipeletso mabapi le matlo a DRDP a a sa felang ka mopitlo monongwaga, re ne ra pata Khomišene ya Ditshwanelo tsa Botho ya Aforika Borwa go ya go lekola maemo a matlo a DRDP a a sa felang kwa Ward 24 e leng metse ya Louisdal, Veltevrede, Mooipan le Siberia. Porojeke eno ya DRDP e latlhilwe ke Lefapha la Human Settlement mo Bokone Bophirima go tloga ngwaga wa 2013. E setse le sebaka sa dingwaga tse di fetang lesome, mme seno ke tlolomolao kana kgatako ya ditshwanelo tsa baamogedi ba matlo ano a DRDP go bona bodulo bo bo maleba. Matlo ano a DRDP go agilwe fela mabota ga tsengwa mabati le matlhabaphefo, mme go tlogetswe fela go sena dithulelo. Ka bomadimabe, bothata jono jwa matlo bo bontsha bo aname porofense yotlhe, mme go supa gore Lefapha la Human Settlement ka fa tlase ga tsamaiso ya lekoko la ANC mo Bokone Bophirima le retelelwa ke go lepalepana le tlhaelo ya matlo mo porofenseng. Re le DA re lebeletse go bona dipholo tsa dipatlisiso tsa Khomišene ya Ditshwanelo tsa Botho, mo ebileng re tla dirisana le bona le go tsaya karolo ka botlalo mo khomišeneng go netefatsa gore seriti le ditshwanelo tsa baagi di a tlotlomatswa.